Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watar to bëgg jënd nga faanu hala Mamadou Sama Seku jëm ñëli sëkkërabe heediibe. Gouvernement Mali dal ko gube kaptoje kambe deunobe bangal hun cangul hore golleji talkur jamdu ben le batake o memi hala bonandaaji hadoji hewtagul deejere. Syndicat magistrat en Silima mimsiti e kum ben ewtagul nugal saraji wattani hakkilo tan tobere wotere hakkunde himmeji mabbe di le communique be memi hala mudun kenyen. Maybe you don't a bomb behobe don't take a chagal hippogolo do d'accord asharana le lamu tumbutu ben le ben a wee imbetun, gul sambini imingul hakilaji jamao, ingun semekabar jamen, handi kiki de alkamsari idi mars 2023 bismillah sakrab. Gouvernement Mali dali ko gube kaptoje e dewrintunobe bangal gulleji talkuru jam ben e dum wadi le communique mo nyandi noga e 9 février holtama wiide ben bonandaji di na hada hewtagul deejere kambar dun ben ko hasindina fufu gollete yalla denagu na hewta le leedi Mali ndi fufu kanko ben bonko heba ne bangal numu keddana foistango Umar Weglu
le ndedo tongande bindi fiwtude kanko no dirte rantam lamambara kejaade fedde alanzeri ndeno kaldale kawrangal wori le leedi meden dibe kolliti wiide gube cinide kaldale kawra bangal jeddi sariyaji kewdi konairi bangal nomude kabotodo muden keso e uttinde postiji li lamu kidal gawo menaka kanye tumbutu kanye hokkudi yimbele yemirore njaha ittaye kanyeji be mbibe njehidu jodi nokku no dirtel ane fils kanye fa yottayade sarirade do sari alislama ku to kidal to be mbile ko sakti ko gubbande kabordele leedi midin der njahatan anan dewtina bawde mudu en wobbe dubbe mbiyata gollita e gube debbe noddata terroriste en fa hande le ndedo tongande be mbi ila fuddi surobe hakkon leedi malindi kaday dido golleji mbiyay do gube cinide kaldade kawrangal mbirfito do kobbe fube pamri do hen ndedo tongane be mbibe be gondi haldude dum woni ministre kanye surobe hakkon leedi malindi fa yotto gondube jewduno leedi ndi wori nyaloma hande no micintindi wiidi le lewru decembre jabbi non do gube cinide kaldale kawral leedi miden di mbi darni golleji mudun le fedde kaldal e kawrangal be mbi wottu jone be kaja be jaade e leedi malindi le leedi wondi kasen be kalde no kaldale kawrangal wori no gouvernement leedi malindi jabanay o do golle tafen
kambe dunke en kabaru ndena kay ko huli do kabaru o yo imingol fitna hakne mabbe ndeno be darrabe ben huntande hore jodda halaji baba dakunyo goto be do dunke en kabaru dum ben ndenagu wonko hanni kambe telephone ken fesan statistique
la lettre en soi mais
son on femme ko winna le attaque on antan wi gouvernement leedi mali politique kulleji yogaji di gube lonbe hite ben wadi hunen fugo hollitata le attaque on adna fu ana andin dum sa jewi kortal hakune be gube lonbe hite kay lam ko leedi mali ana tidi ko moccira handen yo be gube lonbe hite kay lam ko leedi mali tinno jodo kalda kawrada dane wotere homa fu holita ko woni hakkile mudun be yeggita kulleji jabbididi soni be fi dabirije handen be jodi be kaldi ko winnal accord d'aldion ana hasi be kawran e dane wotere ga soni du wadaka soni be wele hore be gube lonbe hite ana wa fi dabirije fuddo habade kasin sabsa jewi golleji be wadi sakta joni du ana holita jati fa handen be yarraki be de jodiri wadde wolle
sakira ba to takalaji modu kabar yam bangal bem am Facebook e Twitter men faane mitiyane bangal tobbe yogaje ben yawtagol nugal saraji leedi ni den syndicat ben silima mo mostra en kenyan mimsiti e le communique ko ben kambe tobbe mabbe de fuf watana ka kilosona wotere denno wadi dun hunneji yo ben himbeji bi dartino nyandi noga jetti octobre 2022 denno e le communique mestre be en durdi ben yo kabar mudun huncina hore no fevri intal ak bilal won ko hebende ka fasango Umar Weglu
le odo communiqué fedde sagontone sartobe wonbe leedi meden di hollitido ko heewi woni ko jabanayi le nugal sariya kessal leedi meden di wattu jonobe bihi ngal do nugal sariya kessal jabbitiki fanaati le kirol mabbe jaati sabami misala sariya mudun temedere e chapantete jeegom kany sariya wal mudun gongol temedere e chapantete jiddi be bi di do sariyaaji kessi anido bamed leedi meden di natayan le kirol mabbe ngol sabami sariya wal mudun gongol temedere e chapantete gobol faande de do fedde sagontone kambe sartobe wumi leedi meden di hollitiwi sa jeewi idum hadabe gollude golleji mabbe di no be jidiri idum hadabe ko nayri bangal yoppitere du ndedo fedde no der silima gongini lamu o ko wi faa am sartobe heebi leedi di kutte ko dum way wadde be mbi mali miccito sinnini sariyaaji tiagal leedi di ko nayri bangal no sariyaaji wori kanyen gotuma ko leedi malindi
alal bar kenya go mars 2023 yamdama leedi mali ben nyaloma hertanaga protection civile ivdi gawo yotade ben ivdi kay yotade gawo fangude segu men nyaloma go ben nautorke le golleji kewdi nenno dum laske dum sababu jawtari telaji di men be do joge golle mabbe kanko idrissa sako ko hemene kede fe sango umar wegol
to gawoto o do nyaloma yambinama do holitinde jamande no hani soptirde neddo so bami fa kasara wadi be kokki imbel be do hakkilaji lobbitino ngatta kaskiji fed protection civile wonde tonde wihile imadraji mududi waddi yelte ko yata koyde temede jidde chapande jidde e jeegom be mbi ko buri accident ngaji ujnere e temede nay mata le region gawo o yimbe le chapande nayo men joyon keddile hen hitande 2020 o do golle goto gollama to seguto kambe sapeur pompier wonbe tombe be mbi le hitande 2020 ko buri accident ngaji temede jeenay e chapande nay waddi le region sigu o be mbi ko buri yimbe ujnere temede joddon parmi le hen yimbe le chapande nayom e taton keddi hen to tumbuto fedde sapeur pompier wonde tonde be pabirama kaki do be kani jogirde ndiyam ko nayri bangal kasaraji ko mati to tumbuto idum buri temen nay e sappo e nay le majjon ko buri yimbele temen dido chapande jenayom parmi le hen sappo e taton keddi hen to kayto o do nyaloma yambinama ton sudu humino kabar sapeur pompier be bi ko buri imadraji ujnere e temede jetti be ngadi ton yimbele ko buri ujnay taton e temede joyon woni ko torraji jotti chapande jettom idon kanyen goni keddibe le hen ko buri ujnaji tatom e temet nayon goni barmube hen
nyande mer alabarande go mars holtam wide ben bomboje fedda weddama do d'accord de l'armée gondo acharan do datol gundam lam tumutu denno yimbe dido hedike hebe dun barmi ani mabbe tatom barbe sanne denno holtam wide dun fodde goldo hipugol gubal jesim ben dardi non jamarande daliki jamarande wuddude wodade nuko o ben kiluji sappu denno gila yontre jamarande fuddi yeltude ben yalla ben hisa e bedaro golle o yotor meden zoom sir hande jan yowi do kabaru men demde demgal muynangal denno nyande noego o fevrier jabinundu yambinama men kabar mudun le ben fanda mudu fanda ka do anyaka unesco bami watu 1999 yirumde demde e fina tawaji le mali gila watu independence anyaba mama men notrede demde e ben yogaje e le jangnirede ka non dubi kewdi tiagal mudun ko donta ko heba e lawul kanko adam amadou hedar won ko hebani kedo fastango alcisse
Jangingol le demde kaltede le lede amendi golle mudum fuddi ila premier cycle fondamental jandeji goddi tawti dum fa simbintina dum dun latike sababu andude wiide sukabe jangintebe ana yaawi famude sanne kulle ko be jangintte ko so be kaltanama dum le hala ko be nanta alu aga agozum dunke andando jandeji bilide hala jababuji dika ana labi tundi fu wala hem yimbele fu jabbirbe dido jandeji so dum latike mathematics na du jandeji goddi le demde godde atawa ande mudum ana uri ko honoro mabbe ko fuddirde janginde ele demde kaltede le lede amendi lede malindi iwe dum fuddi janginde halaji goddi gollo latol ka latike sababu e juude sukabe jangobe gombe ni chuudi klasiji hakkune di subade jangude hala ko be jidi kalte kale lede amendi mahamadu keita jom sudu le kol goto ka holiti wiide watugol halaji kaltede le lede amendi ele jande chuudi le koliji di ana wawi latade sababu landinde sukabe fagas
la langue maternelle
dengal yaya darne mudum ana mun sande ni ngurdam ingel adam mide yidi lamu leji ndi wada ko wawi du fu yalla ana faabo sukabe faabe keba faamude ko be janginte le demde godde hono français kan e nandore mudum e be jogi tiddalaji kewdi bangal mudido halaji ka sukabe jangobe lycée sigaso faaye to kitaka gundi ni dum jangirobe to e bamanan hore ka holiti wede ana faama sanne ko be janginte ko ga yimbel wobbe gombe tumbe hala mudum wana bamanan hore faamu mudum kanyu en ka na tidi sanne dembe kaltede le lidi amendi janginte di kamin kam faamata hin fi hun min nanta fe bamanan hore min koroborojo dengal datol ngol yimbe waawi haldude e mudum e juude kanko lasana jomasi pedagogue yirwinde demde kaltede le leedi amen di ana waawi naude yeso kolleji fina tawa le leedi ni
si vous parlez
fa halde neddo e dengal gal nanata ne o hebata faamu neddo ka ko andirte le leedi amen di ni woni hala mudum miden baawi peynude demde yaaya demi kaltan le leedi amen di ele ko janginte le cuudi klasiji andine tan wiide jande ele demde amen le lycée ngaji di wana nukule de fu watte le leedi ni nukule kewde le saha leedi amen di kanyu enka rafi monsieur m janginobe de do demde ana mate tu
sekam pa wiide yewtere nde ya dossier de la semaine denno do en katene kabar joma hande michiton tar sat fu baddo be mbar amen 3w.tam.org mando do viamo 37320 do sare yewtere meden magazine yewtere meden magazine hande mo suka ben denno ne yowi do ti allaji nyamduji dal leedi ni mali kambe ko moni be kabar mudu hulti wiide wonko yaari yeso ka non ko hiddi golle do ko na heewi kanko ambe extra jara wonko hebe ne keda fasango mi e cita cité bi yo enki rejo ebi Martin Pascal Gedebe horejo kabaru nyamdu leccudi docteur Okita ko warata chapane jitti joy le temdere sukabe yewtabe be na jogi tielaji rafu nyamduji holtiwide haba mudun dun na wondi tielaji le region o
men la fa kaki sanne le docteur amene do sabi me wala leso fetnawa amen leleto tiagal mudun jati me wala kaki dun ko nari bangal nyamiriji han hokkede cugalum pamaro ko tuti kewdi ande docteur handen leso wala le mudun fayottade hone ko nodirta saturu met ko fawta amen mamde pofangol sukaben fatale ewde honan djiyam e wodiri goto tammi jogi le genni kitado appare ko noddirte extracteur d'oxygène o wawa hejide naabe ko fukki hon ciut tati yade ciut ne en nanal mudum
3 4 sal
e wi docteur o tielaji hun cangul hore no wodi yo buri fuf yebare gollira humani de kabar mudum yebare nyaw o e rafi teddingul halaji yogaji docteur embe
sa jewi hannen be indrabe ko heemu en beden lafa ko nyamete du jati sabi hannen to cugalo ngodu nyablay mo ana satti sabe rewbe ko heewi le nukku ameo kambe darde e galleji ka e musakaaji wadum en fu to sabi hannen so dabri ana han fiede honana be rewbe han paabirede soni dum wadaka wala fu non golleji hunciri hore
ka dum fu tawede indarbe be kay hulti beltanki ko kabar mudun huncana hore ko be tajuri dun wiide so mabbe be durge cellan
wattini ma fuddoto nyawngo cugalungo le yontre arondre ana wayni wattede o appare le kine mebbe duuga samtin ame handen be kalni ame kasin so mere nyamina cugalungo ko noddirta tigede geno sunu wala ni men lota juuda amene falla duudume hebi nafa mudu le jandene men ke fa handen hakle dan jotta ken sanne sabbe me war ana fada balda tati handen men lonke anade jaati
bangi goddo dun kanko Umar Ibrahima Gajaga kajaado kabaru nyamduji turnuku déplacer en sokura le lam muti e bi mako ima daraji fewde rafi nyamduji no wondi yirude sede sede
nyamdu suka wonto be jaddi ci dege tawani ni nyama tigi dege o tan ala hatti alla tabu tan terde mo dum fellam ne ko tawama min jeewi tawama welde ko olum do hoti fa e bodeje o tan jonkay wana hono nyamdu dum tan ne suka on jaade hore do sella kande kay le ci tammi min ko amin do fay tawaje de idi timmi jaade no nokku do jeede ne ci dum wawa timmir fa dum naabe non so non ko buudi ko tan ne ko timmi ba joni le lewru wa tumbi fuumi yi ay do le ko da be ta
to sika su tonno le baler leedi ndi dun no ndi biltade sede sede o do kabaru lati do tidalla yari yeso wakat jono ebi kanko docteur Aboubakrine Maiga hore jo kabaru nyamduji ciudi docteur Sigasso lugaji ngadaade le hitane 2022 holti kaado tidalla buutike sanne e le region
on était
mi hebnon ko yata fa poingaaji jeegon le hitane 2021 no fuddi gal le hitane hikka le poingaaji joyme won le mudum sa yewi jaati le temdre ciugalum fu a tawan sappo e sedan tan wonguddi nyablaaji maate e mudum le leedi fe mangal mudum du sabi hande so medde wa halde wi le hitane 2022 wartande nyolmon handen ittorraji hunciken sanne sabi dabriji mawdi fiyama fotade famtune jamaare ne le lamorde fu honane golleji din wadirte no wodiri sabi ne imadraji amen ni rewbe ko heewi faami amen sanne du sabi so nyolmon handen ko naari bangal cellan kambe ga sugabe mebbe tortaji hunciken fa wodi
ka dum fu tawede kanko horejo kabar nyamduji tokita tun holti wiide le hitane 2022 alqadara yimbele yube hen yawtali goto le temdere selube yawti chapane jitte joyi le temdere sabi imadraji programme alimentaire mondial pam do en timata yawtume den humaninde sugabe leedi mali jotali kertadi fewde sugabe gaw on jarama hedari yonji yontre warore